Waleo chovera chimanye sulamu bunyogo fu abetegereza bebanji sendi mama wabana doza komo byute bereza bireke fetuli chitole
Simon's and Fire.